Ukweli wa moyo ni kuambie, unisikie, ya kuingie. Pezi si choyo ni nganganie, yoto ni mwagie, nijisikie. Nimebatisha kupata we, kote nilipita ni mchana, sasa giza lengia. Nilibatisha kupata we, kote nilipita ni mchana, sasa giza lengia.
Sinaogope, sinaogope, sinaogope. Usinaogope, sinaogope, sinaogope. Usinaogope, sinaogope, sinaogope. Usinaogope, sinaogope, sinaogope.
Mapenza squeezy ni uchizi, mapenza squeezy vitimbwi, mapenza squeezy na kilimbovu. Mola penzi la chizi, mdolu na pusingizi, moyo unatia akiluchovu. Kila nomuliza penzi, atakwambia stress, hataki stress, kila kona cash. Hilo kimpa keshi, atakwambia yes, bomba fresh, sinatupoza face. Nilibatisha kupata we, kote nilipita ni mchana, sasa giza lengia.
Sinaogope, sinaogope, sinaogope. Usinaogope, sinaogope, sinaogope. Usinaogope, sinaogope, sinaogope. Usinaogope, sinaogope, sinaogope.
Eh, ona moyo unadunda dunda dunda dunda. Wasi wasi una dunda 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 dunda. Usije niacha nikachunda chunda chunda chunda. Moyo wangu una dunda 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 dunda. Moyo una dunda dunda. Eh, wasi wasi una dunda dunda. Usije niacha nikachunda chunda. Wasi wasi una dunda dunda. Nilibatisha kupata we, kote nilipita ni mchana, sasa giza lengia.
Usinaogope,